Abayizi abawera ddala 19 okuva munisipaali ya Rukungiri bebayise ebibuuzo ebyasinye omukaaga okusobola okufuna sikaali za gavumenti. Akulira ebyenjigiriza munisipaali Robert Agume agambye nti abayizi 5-3 be baatula ebibuuzo omwaka oguwedde ebyasinye omukaaga munisipaali eyo, era ku bo 19 ne bafuna obubonero obuli wakati w'15-20 obwetaagibwa okusobola okusasulirwa gavumenti ku yunivasite yasiimye n'asiimye naddala amasomero olw'okukola obulungi bwatyo n'agasaba okukuuma omutindo. Immaculate Heart Girls Senior Secondary School Nyakibaale eryasinga mu munisipaali eyo anti abayizi 3 bafuna obubonero 20. Kinyasano Girls High School lye lyalikwatira ensawo anti lyo omuyizi omu yafuna obubonero 20 ku bayizi 72 abaatuula mu ssomero eryo. Amasomero amalala gakola obulungi mulimu St. Charles Lwanga Seminary, Makobole High School ne St. Gerard's Senior Secondary School. Agume yalabudde abazadde okusoma n'obwegendereza ebivudde mu bibuuzo ebyatuulwa abayizi abasinyi omukaaga kuba olw'obutategeeragana obaluseewo olw'ebivudde mu bibuuzo. Annyonnyola nti abazadde n'abantu ab'amaka ag'enjawulo balina okulungamya abaana baabwe ku biki ebituufu balina okusoma so si kusoma fa.